uyisilimanga mpela wena mfana wenzani. Ngithi uyisilimanga mpela wena mfana wenzani. Umshelele nomfazi womuntu maza. Ngithi umshelele nomfazi womuntu maza. Umshelele nomfazi womuntu maza. Ngiyabuza nje.
I'm so excited.